wewe tena wahuisha wewe. Mungu ni wewe, hapana mwingine, na ni wa kuokoka mikononi mwa. Mungu ni wewe, hapana mwingine, unaua wewe tena wahuisha wewe. Ai Mungu ni wewe, hapana mwingine, na ni wa kuokoka. Everybody now say, Mungu ni wewe.
Yeah. Every voice lifted out Tanzania. Say, who not the sun? Hallelujah. Ela, Ela, for the last time. Tena ni moto ya. Ula hawo. Oh yeah.
Una tisha.
Hallelujah.
Kama lili.
God bless you, Tanzania.
One more last time. Unatisha, yeah. Oh, unatisha. Come on. Hebu mshangilie Bwana tena kwa makofi. He is the might and terrible God. Indeed, he is.